Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel.
Sing Noel,
sing Noel, sing Noel,
sing
Noel, Noel.
Sing Noel,
sing Noel, sing Noel,
sing
Noel,
Noel.
Sing we all Noel,
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 sing we all Noel.
Sing Noel.